Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Samba Seku jam ñalli sakraɓe heeɗiɓe. Ardiɓe jandeji ɓe na heddi fa hande dow fuɗitingol jande ñande novembre 2024. Won dabareji ɗi fedde joyinade bangal muɗum no ɓami yalla teddinde oɗo sarti. Hande e meman haala mehoɓe yimɓele hewɓe na jogi kaɗo tiɗalla sefagol tama yo ñaw noon jawamuɗole journal meɗen. Bangal birki sembe calɗi e notor kan Maroc 2025 caggal match Mali e Guiné Bissau cikitali na ley mbiyanna ƴaɓɓugol jagabul eɓe e hakkillaji spotter en hewɓe wala ko mursi tafun. Ɗin won sembe kabarji amen hande kikiɗe Allahbari sappo e jeegom octobre 2024. Bisimillah sakiraɗo. Hono wadde yalla mbiyanna teddinde sarti ñande 4 novembre bangal furtingol jandeji ɗi ngol ɗo landol wonno ɓernde kawrital talatare keñan sappo e joyi octobre to gollirde premier ministre o. Mbiyanna ngal ɗo kawrital ngal ardi noon o radio gouvernement o lenni ɗatti dabareji kalisi ɗon mbiyanna hertanama janggol hoore golleji mbiyanna golleji yogaji yalla nde ɓeydoro fam keɗɗana ko mi hoore heɓani ɗo fo sango Alsisi.
Ministre kumanɗo jandele leydi amen ndi holliti wiide gollirgal makko ngal milliyoji temeɗe jeegom CFA woni ko heɓi iwde juuɗe gouvernement leydi amen ndi yallana heɓa daranade golleji naruɗi bangal yoppitide cuuɗi lekkoleji ɗi yimɓelle ɓe ndiyameji ɗi yaltini nokkule mu'en wondi honɗure kaye mu'intinde yoga e ɗiɗo cuuɗi lekkoleji ɗi toɓoji hitani hikka ɗi bonni. Amadou Sy Savani holliti wiide gollidal ana hakkunde makko e académie ngaji gonɗiɗi leydi amen ndi garoji hollitiddenmo ko hasindine muɗum yalla ima daraji ɗi ɓe gondi wadde ɗi ana heɓa laawol ɗo e antugol école nay lewru novembre garorndu. O jokkine haala ɗu wiide yamiroje hokkama gouverneur em gomɓele région ngaji ɗi fuu gollida e pelle joyinaɗe fa huncana hoore anaruji mataɗile région ngaji ɗi yellaɓe keɓa wadde ko ɓe mbawi fuu fa ɓe joppita cuuɗi lekkoleji ɗi yimɓele ɓe hoɗile ñalawma hande o ɗo e wakkati kolitaɗo o yettade. Hoorejo gouvernement leydi amen ndi nardi yimɓele gomɓele fedde joyinade fewde majjum waɗa ko wawi fuu yalla jande ana heɓa fuɗɗitidde ele sarti kolitaɗo o. Ɓe kolita ko woni ande mabɓe fuu ele ko warta ko yalla kutteje ɓiɗiɗe waytagol wakkati o ana heɓa ɓuyteɗe. Kanko docteur Choguel Koukala Maiga o nardi malinkoɓe goto goto mu'en fuu wattana hakkille sukaɓɓe.
Alpha hande bangal kabaru jandiji ɗi saraɓe sukaɓe lokkoye holti wiide hakkillaji mum en jooɗike ko paami wiide gouvernement o ana felliti holtinde jandi fuɗtinde jandi ɗi ñande 4 novembre 2024. Sawi holti wiide so ni on ɗon wattu ƴaɓɓige tan heeƴo jandiji ɗi ɓaman mbiyen taarif nata e kabaru heeƴo jandiji ɗi. Noona ko noon ɗum wonande Moussel en ñande sappo joyi octobre 2016 ka ɓeeɗo kay holti wiide ana cakkiti ena yalla ana cikkiti jaati yalla ɗum ɗon wawa humtenede hoore keɗɗanna ko heɓene Alsisi e dow fostama Oumar Wagalo e Dianaba Diallo.
Kanko Abel Touré gonɗole fedde saraɓe sukaɓe janggoɓe l'école ɓe hollitiɗo wajibi dabareji piye wattu joni yalla cuuɗi école ɗe ana utte non watta so jande nde fo heɓa timminede diplôme ngaji ɗi dow tawre dalili.
Donc nous sommes tenus
ko wajibu noon ma dabareji ɓamama école udditama ma en goppi école heɓa caɗele. École ne wawi udditede e 4 lewru novembre. Gouvernement ne hani darade darde mum ha école uddita wotoɓe jowu ɗum tan e dow kasaraji e nder leydi ndi
naturel.
Fedde sagontonde musengaɓe jangguinoɓe ɗum woni deɓe noddiri syndicat en signataire 15 octobre 2016 ɓe tawdaka e oɗo hakkille sanne. Kanko Moulay Konimba Kulbali o wi o hoolake fewi yalla cuuɗi école ɗe ana keeɓa uttede le leydi Mali ndi fo e manggal muɗum.
En kanani tan darnude caali e nder gureji goɗɗi to sukaɓe taccata maayo ha yaade école. Ndiyam naati kasara mum ne mawni. Min kay mi sikkani tan seɗen mbawi ɓamtude école e 4 lewru garoyowo ndu ne wawi addude caɗele e dow jangde kañumme dow heeƴe
le goho lewru octobre hitande 2024 nden wiya cuuɗi école ɗen utte caggal muɗum bortina fa yaade le 4 lewru novembre hitande 2024. Gouvernement o holliti wiide no anaruji ɗi gaɗiri le leydi meɗin ndi ɗum laati sababu muɗum.
Sakiraɓe mbawi tottude hakkillaji moɗo dow kabaru jambanga beɓe amen Facebook kandu X ɗum Twitter kiɗɗo o. Mehugol yo caɗɗele mo yimɓele hewɓe jogui leydi men ndi mbiyen kaɗo tiɗalla mo mbiyen asol muɗum andaka no fewi dogo tan ka holti wiide ko ɓuuri hewde yo ɓoggui mbiyen ɓiliɗi e ɗemgal so hello naati muɗum latto sababu ɗum hunde mbiyen tampinɗo sanne yimɓele hewɓe mehoɓe yalanɓe faamu keɗɗono ko Mawlude Ag Mohamed heɓani dow fostango Oumar Wagalo e Alsisi.
Moussa Fane duuɓi makko ne mbaare e duuɓi nogayi o meho non o do suka kayeje o wakkati fu yeru makko be jeeramo no wonde mi hirde no
debbe ne pidini
an meho gongol ana am ila mi de fanti yagata ko fewde e majjum fey so mi de jama so mi hali yimbe fu fekitito jaleede dun ni wata so mi yago so wana dum gidraabe am andube dum woni an mutti ko jaarata ko
o te yala to guniere
meho gol yo do nyawna dum wana andam e kabaru no mehere wori kolitiidu yudum wana nyaw no bingel adama tagira tan nano sakitiri docteur akepinen debora holliti wiide mehere dum wawa sawrede fatima ka joman way wadde hila fa dum buyto
c'est un trouble de locution
yo citan la bangal hala kuchitika bawdo nangure yimbe fu sifa nyaw o ana way andede neddo so o mo jogi citan la bangal halde hala kuchitika
des sons dans le discours
o do andan kabar dogotraku hollitiwi neddo me hofu ana way yarde joyre wakatiji yaw do yelon nangirta hendu non watta so mehre mudum buyto
Imadra lulo caravan african ben bangal seriali runende fuddi ben imadraji ben fuddi kenyana bamako do golle bangal huntongol hor kabar hawlu bal watali baldi tati denno yo wadi wottu molidi malni nawdi landinde ben kabaru kortal mangal ko 29 ben landini dum woni oxfam e do faba golle pelle ben kewde e bangal hawlu kanko mohammed baba kunta tawamatun wonko hebena kada fasango umar wagol e sita sidibe
ndudo yilar waran wadde le galluje mawde le lidi malindi fu non kanko no dette mamadou haydara secrétaire général soud ministre humindo kabar hawaluji le leedindi o hollitiri wiide o wi fa yewte yalla dati hono kan nangirede le leedindi
le changement climatique
welta ko watti yo hune ko homa fu ande hannen dun woni kuteji jaati yaadi fesal led balabe hannen yoga holliti be wanan ittida laaji gaddo tawete yimbe yogabe anle kuteji di welta ko watti dun sabe bin hannen so golleji hewdi lonko huntunde hore le leededen
niveau de développement
kon ayri bangal habude no wattu wonde waylitrade wajibe sina yimbele be fu ngatale hen koyde muden non tawnobe tombe kollitiri wiide
so indi hawaluji do ana jantade homa fu sabi dun hala hala cellal dun hala hala labal e nyabbilaji dabiri fiyetedo sabe weltan watte handen homa fu an han watte koyde mudun e golleji mudun mere tetro homa fu tinno watta koyde mudun e walde amene yalla nyalade warande ne gelle meden mawde den ana rabintine fawol
ndudo yilara no wonde wadde wakande mali wonde fewtude e no anaruji di ngori ko nayri bangal bonandaji ndiyam e ko nande mudun
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yimbe le futtigi chikitaade men jabugol bali yaadi kan maroc 2025 tagal la match nil hakune mabbe e guinee bissau kenyan ka non non to mi nyamuti fangude bamako tumbutu si wotel yogabe metabe men holti wile jabul e mali kay fa handi na hewdiri men jikke yalla na pedro fam kedana kube hanni mariam koulibaly haja en yogabe do fasitango alsisi
Entraîneur Kesso tewto andude piabo mi en balom min jogi mi mina dum sabi mini dum so wana dum no joueur amen be ka firta balon ni wana ko nangata hore fi min se vare do gommi mi mili jagabule en be ana way be tadjar kan o faham ebe kani be do tinnare mabbe ni mi den bayi wadde qualifier mi kebi kaw na mi basi dum ka fu mi den bayi wadde qualifier mi den bawno hebure kaw e le match kenya o ila minita yi debbe joyi arande reji di e piobe amen balon be ni woni so wana dum hono fu leedi amendi e leedi mozambique waawi tawdeede darno wotere bangal tobbe
yato en zoom sira wana yuwi dum men rewbe yogabe be do ka soni on landini fa jalton tadif nata e imadraji mabbe der no yelbe do fam ko don ko maram kubal heben do fistango umar wagal
doman mi tiliki mitni wara wattu joni o di woni halaji di safiya halta wakkati fu san yaade gurun golle wakkati fa tan gori ko berne mudu immoto duka do hore makko wi atilata ko fi hodo gonda ton non tan kanko safiya o wori bete goto o landini law ila gori ko tilaki fi o yewo jodi le mobengel gori ko no dette usu o yehi le mobel to fa doma yamo taywo o moni jodi mo tiliki wi a hande kayo idi nonde an hore ma da yelti law wana ni mbowirda jaka kanko uso mo anda be puddi donnodo mobil mabbe gel be gandi yaade golle tan den safiya wi ah yeggiti telephone mudo cuude sina be mbirfiti ton hono safiya worino yimbe le hewbe atan jotta ko do gollata do law yo non jaati be gordi hunde mabbe fuddo atan be taadube non
ana famni jati mo ragul ben rewbe kay ben nobbe gori ko buri hewde sakrabe ko tene kabar jam hande mi tan wa sat fum tare bangal numero amen 75 99 76 19 dum WhatsApp be ma al meme mangal gal wona hebe kay no hello Facebook so ko nafuni 37 321 mera mera non ka famdi budi noga taw le telephone jum do sere yotre meden magazin yotar meden magazine kabaru cellal di yowi dundu ben do nyaw indi lolido cancer ben yamintere le ndido lewr hotan wi le malik warata chapande me temdo fuf chapande jeddo goni jogube odo nyaw jogube odo nyaw o ko buri hewde le hitande mudum sobe mati fu be berke be keddoto hen ma hitande jokkinde yelan be do famu keddana ko ben adam amadou haydara ben fu sango min e alcisse yo en kirijo ewi globo kan fedde hertanande jottiji bilide nyaw cancer le mari do e rewbe jogibe cadale endi na badi unyaji do e temede nayo le hitande ka non to l'hopital ponji nokudo jogola dido nyawuji buri yirwude nyawbe fangobe tonno le hitande hibata fi temede njoyo keddana docteur sidibe fatmata matogoma dogotoro lulido oncologue to l'hopital ponji
notre service
hitande fo yimbe le temede tatom chapan njoyom yaade yimbe le temede nayom chapan njoyom woni jottito el hakuna yimbe le uinaay didom temede neyom tawbe nyaw cancer o le lindi e mangal mudu fu nyaw o ka bamako tam baawi sawrede du wadi so min baawa yidude be do yimbe le fu
ko buri hewde rewbe njahobe tunbe taw on do bisima ma dun am sadaaji mudun na yowi do ng goto o do debbo mum jidi bamako mum hala telaji yogaji bilidi e yawara mako
tombaktu ya pa
tombaktu do gullirgal fu wala do to radio indi watte bombe le region ay di fu wajibe juude mu en immo yo ole ngalluje de wajibe joodma dubbe keddo dom wakati juddo min miden dom jom an heba libbi sappo min jidi to radio indi watte ka tawel region ngaji di fu
jogola kabar concert indi le region ngaji di wana fe hunde newinde be dadi rafi sud docteur hinato dun ko bur hewde rewbe chaabibe nyaw o na jotto chuudi docteur wattu mu nyaw o satti sanne le mette mawde won ko docteur ngonbe lido nokuji taki wiide saabi sadda nyawbe hewbe njaata bomako sawroyaade kedana professeur tidiane trawori horaje service luliro jiniku to l'hopital segu
yen deja avec les gens
no be jottuto meme ko hewe mabbe ka fu atawa nyawmu en oto yottito wala ko way wadde fewde majjum faaba mu yani woni ko min baye wadde fewde mabbe dokambe chafaaje mawde buytude na wala mabbe o wakati wajibe juude amem hore mi niltira nyawbe yogaabe sabi wala fu mo be andi bamako do fayto be jipoto hore wana ko niwi hewbe hakkunde mabbe kanyu en ka pottan kaaki mu en faalaaba hota to mu en ya sauri ro ledde balede du wana ko weli yonki amen ga wala ko min baye wadde fewre
majjum bamako do do nyaw o na sauri docteur en hertanabe ko wara mudun kewa bedade dun dun machine goto wodi bangal sarugol lulirgol radio thérapie kedana docteur sidibe fatmata matogoma sauro cancer
les oncologues
docteur en chawro be nyaw cancer o le lendi e mangal mudun fu be yimbe lan jeegom oppo be dum yimbe le tatom kuma ni be radio thérapie o yimbe lan nayom goto bidike mabbe ko boya sanne oppu gongol kan way wadde nukul de fu nga radio therapie o ka hopital du mali tutam way wadde ni machine goto gondo mu intinede wonde nudo sud doctorore hore o bon ila le hitan 2022
fedde hertanane faba nyawbe cancer indi yila mabbe hun jongol hore kabar o do nyaw o lati do chadele monde le ledindi keddana fatmata jawara hore jo de do fedde mu cancer nagino e le ko jabbi
ya aptirom confirmé ya
si le de yogaje anatom so 6h bete taway ma pharmacie sito awaran tawa dun timmi cancer o wana nuku goto tam sawrete analyse ngaji makole laboratoire goto watte oppugol makongol le sud doctorore watte radio therapie o du kinaja hal sud doctorore wonde kasen fanga dadu ebe kan yawta jonka no nyaw o sawri
doctorore e nyawbe fuf la jabbi wiide sakugol o do nyaw o yo mumugol indi ma yagul sud doctorore